Kevido. Ladies and gentlemen, Ambrose. J Max. London Avenue.
You already know. Ambrose exclusive wonders.
KK Wood.
I'm back.
Nega ko you.
You wait. Upendo wako umenifanya mimi niwe good boy. Upendo wako umenifanya mimi niwe good boy. Moyo wako si wa chuma, kuanzia leo nakupa jina Faraja. Faraja moyo wangu ni wewe. Upendo wako umenifanya mimi niwe something. Upendo wako umenifanya mimi niwe something. The one that I want, and everybody know that. You're so beautiful, mama. Mtoto namkunja kama pweza, ananipa mambo ya pizza. Yani namkoleza hata kama kuna giza, ananipa mambo ya visa. America, Ghana, Nigeria,
ote mambo ya visa.
Tanzania, Zambia, South Africa,
ote mambo ya visa.
Upendo wako umenifanya mimi niwe good boy. Upendo wako umenifanya mimi niwe good boy. Moyo wako si wa chuma, kuanzia leo nakupa jina Faraja. Faraja moyo wangu ni wewe. Upendo wako umenifanya mimi niwe something. Upendo wako umenifanya mimi niwe something.
Pelebesha chandi, iluba liandi. Mtoka lelo, shisumi natuli wandi. Mwana kashi mbona mofyo mukashi wandi. Mwana kashi foku pele, shina liandi. Pamu ina mwandi, tetinje kumbi. Ali kwa tafyo zembona kudia babambi. Abuela kwa tanefyo tiaba kwa tabambi. La brenda, beauty mwana malayambi. Koshon, slay queen, koshon. Epo bakale woshi kila lotion. Last man up wali laugh, nomba monopole. Stemu iko mwali lea imo mwashala no mukoli.
Upendo wako umenifanya mimi niwe good boy. Upendo wako umenifanya mimi niwe good boy. Moyo wako si wa chuma, kuanzia leo nakupa jina Faraja. Faraja moyo wangu ni wewe. Upendo wako umenifanya mimi niwe something. Upendo wako umenifanya mimi niwe something.
Captain OG, Joe Wallace, Dangote, na from Jenny, na mimona.